This is the African music mix on the Voice of America.
Breaking news is something that you never have to worry about.
VOAAfrica.com.
It's always there on our website, VOAAfrica.com. First, fast, fair, and in-depth news is what you get.
Oh, yeah, I'm done. Tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
nights and cooling down the days. The African Music Mix on The Voice of America.
The African Music Mix. The best African music is right here.
Kondoro nilete wabaru wawe wajibu nitikile weto mie. Nimaja watazama kondoro bado mgalipo.
Tungalipo tungalipo kondoro ndo kwanza itika itiko.
Wete ile wala mkoa nisio. Fundi wangu uje mbio mbio uninyamaze kilio hoya. Tena nungu yenu naihama, nenda hamia kwa mwana, changu kijungu kidogo cha nyama. Nyama mjanja kumshinda huyu pweza, kajenga nyumba ya jiwe kumshinda ngereza. Tututafuta jiti upande mpapinde wateleza. Kweli nungu yenu naihama, mie nenda hamia kwa mwana, changu kijungu kidogo cha nyama. Mgeni kaja tembea,
your friends about VOA Africa. Music, sports, and news.
Tingezae, Lomuna la Cota Yakana Betty, Vichirinamo, c'est la vérité. Nayati Betimi, Miekimoko, Tatisa la indifférence, Kayoe, Letimina Legue, Tikumoye.
Stéphane Sapo, le beau garçon.
Leti mina lege ti kumo kalu, ikiri na noti ya yana sika. Bijuri na mon, c'est la vérité. Nayati beti mimi e kimoko, zati sala indifférence ka iyo e.
Swapi, société agro-pastorale et industrielle.
Solange Bisseke. A commencé na yatinga,
toi et moi.
A commencé na sika,
Iramo.
Et carababa na mama,
Michure na mon amour, Michure. Na yati beti mbili, mbiye di moko.
Yati sala.
Indifférence, baba,
Iringa nambi.
Bekoti beti timbi,
Iramo.
A commencé na molenge ae,
mbira mokalua ae.
A commencé na yatinga ae,
toi et moi.
A commencé na sika ae,
mbira mo.
Ye karababa na mama ae.
Benjamin Beloum. Mama Dumbai.
chez Cash Converter. Allions. Tenez Tongonda, le Parisien.
Playing music commercial free on your favorite radio, VOA Africa.
Jean-Charles Mwanga.
more of the music you want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA.
From Niger to Bongo, the African music mix.
Bantu kwa African Music Mix, right here on the Voice of America.
Okay. Yeah.